Murumva radio ijwi ry'America ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi ry'America mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turi no ku rubuga rwa internet wa3 radio yacu voa.com. Turi no kuri YouTube VOA radio yacu. Noheri nziza kuri mwese nshuti zacu.
Uyu ni umunsi mukuru abana bagomba kwishima bakarya neza. Ka kantu batabonaga noneho uyu munsi bakakabona bakumva ko umwana Yesu yavutse.
Abakristu rero bari mu byishimo bya Noheri. Mu mwanya w'amakuru turataramira rero kuri Noheri. Umuti mu nganzo b'Ikigali mu Rwanda nabo bati Noheri nziza. Noheri nziza ni indirimbo nshya umuti mu nganzo b'Ikigali baduhaye. Nshuti zacu mumfashe umuti mu nganzo, twongere tubashimire cyane. umutima unganzo mora mutuzirikana muzirikana n'abakunzi b'ijwi rya Amerika murakarama turabibakundira. Nshuti zacu rero mwese uko mungana nk'uko mwabyumvise uriya mutegarugori abivuga mu kanya tugitangira iki kiganiro kuri Noheli ababyeyi bakora iyo bwabaga kugira ngo bashimishe abana babo babagaburire icyo batari basanzwe barya. Ni muri urwo rwego Kigali mu Rwanda abantu benshi uyu munsi bari bazindukiye ku mabagiro bagiye gushaka inyama, bamwe mu Banyarwanda bamwe na bamwe babasha kurya kuri Noheli honyine gusa. Baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Inyabugogo mu mujyi wa Kigali abantu n'uruvunganzoka baranyuranyuranamo burumwe ahaha ibitandukanye, ariko cyane cyane benshi berekeza ku nyama. Kuri uyu munsi si yose yizihizaho umunsi mukuru wa Noheli. Uyu mubyeyi ati kuri Noheli n'umwihariko.
Kuri Noheli aba ari umunsi mukuru ukomeye cyane, tuba twanezerewe twibutse ivuka ry'umukiza wacu. Tugomba kurya neza rero n'agafiriti, ikintu utari usanzwe urya ukakirya kubera ari umunsi twishimira cyane. Umuntu aba yarabitse udufaranga yitegura iminsi mikuru kugira ngo arye neza n'abana barye neza. Uyu ni umunsi mukuru abana bagomba kwishima bakarya neza.
Kanaduhagaze neza neza ku kigo cy'ibagiro ry'amatungo inyabugogo kizwi nka Abattoir Sabani. Izi hene zihebe bazirasatira umuryango w'urupfu. Aha kuri Abattoir Sabani inyabugogo uwabashije kuhagera adakumiriwe hafite umwihariko, kuko yaba ufite umubare w'amafaranga make cyangwa menshi yahahaga.
Nuvanga umuntu ufite amafaranga make wese ari gutahe ahashe
turamuha Noheli tubategura n'ubunani.
Kuba ari mu mirimo yo kubaga muri Abattoir Sabani inyabugogo nabo biraboneka ko yaba kazi n'amafaranga byiyongereye kuri uyu munsi wa Noheli.
Ubwo mwa mwatangiye kubaga nka ryari?
Saa sita z'ijoro twari twatangiye.
Saa sita z'ijoro abantu bari batangiye kugura inyama
cyane. Muri tugeze dufunga ubona impaka nijoro.
Nukuvuga ngo rero nk'umubazi wowe n'icyashara kidasana
abakiriya urabona bagenze ni benshi, urabona ni byiza kandi ntabwo turimo kubahemba.
Ugeranije umunsi wa Noheli n'indi minsi dutandukaniye he?
Uyu ndabona urenze iyindi, urenze iyindi kubera ko nk'ubu turimo turabaga nk'ene 178 kandi mbere tujya tubaga 200 na 300. Urabona n'ubwitabire bw'abantu ko bwiyongereye.
Yewe Noheli yashyushye cyane cyane, abaguzi bose hafi bose, urabona abanyarwanda bose barashaka kuza kugura akaboga hano.
Uwo ni umusaza Jean Baptiste Nyatanyi ushinzwe abakozi mu kigo cy'ibagira inyabugogo Abattoir Sabani. Umusaza Nyatanyi yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera ko muri iki kigo haba harangurizwa inyama, ariko nanone hari ababa bashaka kuza kuhaguririza make, biba ngombwa ko ingamba zo gucunga umutekano w'ibagiro zikazwa.
Mbere y'igikorwa nk'umunsi mukuru nk'uyu twakuza amanama arenga atatu, buri muntu guhera ku ba veterineri, abatekinisiye n'abasekirite tubashyira mu myanya yabo. Iyi minsi mikuru tuba tuyiteguye cyane cyane wabonye abantu benshi bari baheze hanze, kirazira kwinjira mu ibagiro. Nanjye ngomba kwambara imyenda yabugenewe, hari naho ugera ugakandagira mu miti kugira ngo za mikorobe zose wari ufite mu nkweto uvuye he na hehe zipfe wambaye neza ukabona kwinjira mu ibagiro. Urabona rero ubundi twebwe ntabwo tudetaya inyama, nyirinka araza uko yakayifashe cyangwa ihene cyangwa se ntama agatwara ibye, ariko kubera amerwe abaturage baba bazi ko yenda tudetaye, hanyuma rero kubera ya amerwe bakaba bashobora no kwinjira mu ibagiro. Niyo mpamvu rero ubona baba batangire babakumiriye kugira ngo hatagira n'umwe upima kwinjira mu ibagiro.
Ikigaragara cyo bishobora kuba byaramaze kwinjira mu muco w'abatari bake ko mu minsi mikuru ya Noheli na Bonani bagerageza gukora iyo bwabaga ngo babone amafunguro bafata, ko agomba kugira umwihariko cyane cyane atabuzeho akaboga. Aba bavandimwe Ijwi rya Amerika yabasanze barimo basigana ku bwoko bw'inyama bagombaga guhaha ngo bajye kwifata neza ku munsi mukuru wa Noheli.
Arambujije iyo nguyu mbese njyewe mba naguze kanana tashye nanari
akubujije ngo mutagure intama
kubera iyi mpamvu
yewe ndashaka inyama
oya
ntabwo ryo ubwoko bw'inyama gende inyama yabimbwa yabipusi cyangwa inkoko gende inyama ntabwo ryo ubwoko ipfa kubitica yewe ndakanigurira inyama
kuva dutara dutegura tunatangaza inkuru ikiro cy'inyama zizwi nk'iroti muri kigaraho cyaguraga make yari 3,500 hari naho zaguraga 4,000 bivuze ko umuntu ukorera 1,000 ku munsi kugira ngo abashe kurya ikiro cy'akaboga k'ubwoko bimusaba byibura gukora hejuru ya 1/2 cy'iminsi igize icyumweru ngaho bari kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli mukomeze mugubwe neza bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Eric urakoze cyane kandi nawe ugire Noheli nziza nabawe bakristo mwese uko mungana Noheli nziza aravutse umwana Yesu nibica mu mpaka toma
Ashe guchisa wanu bose Tumuramye tumusenge Tumuramye twese kandi tumusenge Yesu bari bahanuye Yesu twagoraga twifuza Yesu twategerezaga yafutse muri ijoro Ashe guchisa wanu bose Tumuramye tumusenge Tumuramye twese kandi tumusenge Tumuramye tumusenge
Tuzagusange mu ijuru
abantu bose aje gukiza abantu bose tumuramye tumusenge tumuramye twese kandi tumusenge yese tumuramye tumusenge tumuramye twese kandi tumusenge.
Radio Ijwi rya Amerika, nshuti zacu mwese uko mungana, tubifurije Noheli nziza. Nkuko rero mubyumva, amakuru twayashimbuje ikiganiro cyo gutaramira Noheli, tuboneyeho n'umwanya wo gushimira abadufashije bose mu biganiro byacu bitandukanye, cyane cyane mwebwe mwese mwatubereye abatumirwa batizigama mu biganiro byacu muri Isanga. Turabashimiye cyane rwose bituvuye ku mutima. Dushimiye cyane namwe banywanye b'Ijwi rya Amerika mu Burundi mudahwema kudufasha kumenya ibibera mu gihugu cyanyu, kuva leta y'u Burundi ibujije abanyamakuru bacu gukora akazi kabo. What Christmas means to me, icyo Noheli ivuze kuri jye, ni Silo Green.
Christmas, baby.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri internet wa eshatu radio yacu voa.com. Turi no kuri YouTube voa radio yacu. mu mwanya w'amakuru turabataramira Noheli. Noheli nziza kuri mwese rero, mwese mwese by'umwihariko mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose. Ngiyo inkuru nziza, Chorale Voix des Anges y'Igatara, Diocese Gatolika ya Ngozi mu Burundi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro twabateguriye kiri hafi ku musozo. Nkuko rero mwabikurikiye, twataramiye Noheli mu mwanya w'amakuru dusanzwe tubagezaho muri iyi saha. Tuboneyeho nanone kongera gushimira rwose abantu bose mudufasha kugira ngo iyi radio inogere abakunzi bayo. Mwe mwitabiriye ibiganiro muri sanga, mwe mudufasha mutizigamye mu Burundi kugira ngo tumenye amakuru ya ahabera, nubwo leta yabujije abanyamakuru bacu gukora akazi kabo. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Noheli nziza, murakarama.
Saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni